DTX na.
Yu wapi aje ajionyeshe, yule wa ukweli ajionyeshe. Nishamposti wa kwangu sina mwingine, hata mkesha kuna mwingine. Wapi aje ajionyeshe, yule wa ukweli ajionyeshe. Nishamposti wa kwangu sina mwingine, hata mkesha kuna mwingine. Waje one by one, waje two by two, waje na rafiki zake wanishiki, waje na komiti yake wanishiki. Waje one by one, waje two by two, waje na rafiki zake na komiti yake na mashoga wake.
We storyteller, chocha bana, chai yako tulisaviwa jana. Tunakujua unapendanga tushana, to size 6 to 10 ikenda sana. One by one, but we no number one. Izo ni kesi tunasolvia chumban. One on one, kitandan. Mambo ya ndani hatufanyi hadharan. Ata wakuja na kamati, atatoka wapi? Na ni lazima watakushtaki. Kama huwataki, na figa za taki. So mande mana ingili wakata. Wakuja na kamati, atatoka wapi? Na ni lazima watakushtaki. Kama huwataki, na figa za taki. So mande mana ingili wakati.
Yu wapi aje ajionyeshe, yule wa ukweli ajionyeshe. Nishamposti wa kwangu sina mwingine, hata mkesha kuna mwingine. Wapi aje ajionyeshe, yule wa ukweli ajionyeshe. Nishamposti wa kwangu sina mwingine, hata mkesha kuna mwingine. Waje one by one, waje two by two, waje na rafiki zake wanishiki, waje na komiti yake wanishiki. Waje one by one, waje two by two, waje na rafiki zake na komiti yake na mashoga wake. Hey.
We danganya sulikuwa kwangu juzi, spendi games mi spendangi upuzi. Munielewe basi tufungwe kamusi, we ni wangu wata ufanye harusi. Oh, basi minta maintain, nisiri yetu kutoboa ni mistakes. Nikichizi sazi ine sina breaks, ata turudiane bado haitakuwa the same. So nipate kwa baka, hunida intakatia kama kila saa, simi ndiyo praise, utaregret kunikata.
Yu wapi aje ajionyeshe, yule wa ukweli ajionyeshe. Nishamposti wa kwangu sina mwingine, hata mkesha kuna mwingine. Wapi aje ajionyeshe, yule wa ukweli ajionyeshe. Nishamposti wa kwangu sina mwingine, hata mkesha kuna mwingine.
Waje one by one, waje two by two, zake wanishiki, waje na komiti yake wanishiki. Waje one by one, waje two by two, waje na rafiki zake na komiti yake na mashoga wake.